used to be alive. You were the peace in my head. But then I realized we were just for a moment. Could you come back home and hold me close? I know it's long, but it was love for me.
For me.
Oh,
music. Uthanda libona ngamehlo abantu uthanda planning ngoba libona ngizenzo wase mina kade ngayibona lento ngabona ukuthi usazo lokho mfanele amehlo aba sami ngishayela umthetho njalo masibamanu vele uphelele imbeko ansa athi ke me yakengo bangithi manje kumele ngihambe ngiyukele goli ngisa Unkamis londe singapholi ngoba ngilapha ngiyasebenza ngapha ngitshelwa ngetori keza Shuthi mina kuwe nginyoni Ngoba ukuba ngitshelwa ngobuzo ngishaya ngebhomu lenga Inkinga iqale mangabe ngafona ungafona Ngoba njalo mangifona bengihlale ngakuthola Iningi lithi ngoba izinto zami ziyaqola And manje ngathi ngiwrong and
now I'm a criminal Chased by those memories and stolen love I was just a city boy I know Love is not that fair for me Cause we had a moment, you and I Sometimes I thought that we would last forever You and me together And whatever the weather
Ishisa noma ngabe linethi mbo Bengithi siyohlala sigudla Ngisho lidliva linegugula Uthando lethu lohlala likhula Manje kumele ngilokhu ngiqala phansi Ngiyazike ngihlula Noma ngabe wena wadlala ngami Still ngiyakumbula It's tricky Ngoba akekho yomfana nawe kimi And angeke nginganikhasanisi Ngeke ngabisi Uthi leyo ngane ngabithi baba kimi It's tricky Ngoba nakini Bebazi ukuthi umkhwenyana yimi Angiphili and angazi ngithini Ngoba angiphiki that we used to be alive
You were the peace in my head Then I realized We were just for a moment Could you come back home and hold me close I know it's long but it was love for me Oh Now I'm a criminal Chased by those memories and stolen love I was just a city boy I know but love is not that fair for me Cause we had a moment, you and I Sometimes I thought that we would last forever